Marapo shinda wakisikia kameme masande. Na miko studio daily kaka meme na Andy wako na energy. Haitoshi kuni kiss 100. Wanna try kubonga mbolea ndio wapande. Ila know how I got the game on lockdown. I got the game on lockdown. Ila know how I got the game on lockdown. I got the game on lockdown. So the other day Mina Major dropped another gem. Another trend kama Ricky Tanya run the game. But then again ilichachisha juu ya hammer dem. Wali get my track on blast. Waka wina waste. Waka fire waste. Waka fire way. Ikasmamisha miti kama madai wanga re. Safe to say kasi kafyu na corona sai. Kwa club wange dance to uno bila harmonize. Na vile now I'm on everybody's lips. Kama mask sahi vile COVID ime hit. Too bad my hater had a time ya ku quarantine. Wako na nguvu ya ku hate si hii ni marathi. Cyber bullying on a senye lini irritate. Kwanza girls that made me feel some type of way. Inge sound so much sexy ya ku congratulate. And let's be honest if you cool unge imitate. Na nywele yellow kama ile suti ya omolo. You let your body roll kama pedi na kobro yo. So kama tia roho chafu waki shit talk. You get your money up na mafollow kwa TikTok. Na fame ni hard but it's a drug that we be on. You think ni sit to make ngoma na video. Lakini sivyo we, uliza simple boy. Utahitaji uvumilivu shinda pizza on yo. You got hit? Weka that on lockdown. Kawe ni mblaine na put the complaining on lockdown. Ladies move your body to the beat and drop down. I do it mara ingine hata wakiku talk down. It's only lame, kubody shame. Okonkwa na kitambi lakini all the same. Yendo niliuliza kama nikimpe. Ataweza kuniteka kama ndugu ya Kane. Kila kiungo ya mwili udu kile nafakudu. Cause I gave you one ear that don't mean takupa migu. Shika shoulder kauna lia. Lakini haga ziyo ni ya kukalia marapa na mapicha kwa magazine. Miwa osha na bar sopa kwa nika ni huku. Hizi siku hatari cheki habari kwa mbulu. Mita moja tosha ila bora mbili na nusu. Mwezi moja tuna mshaja za mwili na kutu. Kwenda moshada ni hatia. Na Nairobi pia mabarabara ni clear. Na vile kawaida huwa wakora kwa road. Mama naibiwa kibeti na hakuna chalo. Na jolio na hashtag apart but not alone. Stay busy up home, pika chapata makuon. Start a chat on your phone, chora art, write a song. Kani blanta umabong, au siku kucha kajong. Ila jali jirani, kushiba ya kila lanjani. Kas na kisirani, na gonjwa mbaya shinda corona ni misi jali. Ju sharing is caring na ni usiwe bani. I'm on my own league kama caster now. Since I made a million views niko past my thou. Uno, about to bounce but my shout out now. Mad love if my song only pass around. Lockdown. 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 Lockdown.